olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua wala aule malo tele i tangata anu u au se talia i lepanona e tu ua nei lea atunu u a ele i tuai. O loo faa ua upea o naso solo le muatu leo sofa inga fita fita isara elu i ele ele o lepanona i saute. Ua faa tulanga ina ele malo tele no foa e lima se lau i malanga ba alele sivili mai pe root i Cyprus i eleni. Ma ua faa tua ina tangata e resitara ma tauma fai e o ese mai lepanona inisio nei malanga. E toa iwa tangata ua wha mao ni ale maalili umo i se pomu na lawea i se fale e te ele ni o na fonga fale i Beirut ma ua lapata ia i sara elu tangata inisi o taulanga se lua sa fulu i le panona i saute e tu ua nei o lato fale ma ainga a e sa ili la fitanga o na olo wha moemoe e sa solo atu iai leo sa fa inga ale militeri. Na sa unua le sui minister le vai fafo ili malo tele i au se tali nei Tim Watts i se talanoanga ma le ABC o lo ofiso aswani le malo tele i ta umofainga e ave e sea mai le lata i le lua afe fase lautanga tanu u au se talia ua umo ona resitara i Beirut.
Beirut Airport is still open. There have been commercial options available, and as those commercial options have become more constrained, we've intervened to help facilitate access to seats on those flights for Australians wanting to leave. So on Monday, Tuesday, Thursday of this week, there were seats on flights facilitated by the Australian government for Australians wanting to leave. So overnight, 41 Australians were on flights leaving. Plenty of vacant seats, though, available for Australians who want them.
Le sui minisita o le mai fafo il malo tele Tim Watts. E to alua se fulma le valu tangata whainga alue nga soi fua maa lolo ina ua maa li liwi le panona i le lua se fulma le whae tu la tuana i atu nei. Mai o sofa inga i Israelu e tu sae ma se wha matalanga a le whainlau tu si awao o le World Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na ta ua onisi, pena ia ta ua onisi o le au whainga alue nga lavea i ta vale mai ua fefe. E awa yatu inga luenga.
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed, while in Beirut, 3 hospitals have been forced to fully evacuate staff and patients, and another 2 were partially evacuated. Health and humanitarian workers, including WHO staff, have done incredible work under very difficult and dangerous conditions with limited supplies. And yet, healthcare continues to come under attack. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours.
Le fatonu wao o le World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na faalia foi e Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ua whainga tāra ngā lua ngā lāwea i ili tufaino waila awotonga fitinga maisi feso aswani. Ona o le teleo awala ua polokaina, e leo safa inga i sara elu. Ua whaiala pata inga le malo tele, ma le malo se tete New South Wales, i tangata o lofa moe moe e whaia se sāwali te tee, e langolango ina ai Palestina. O le neila pata inga, o le tūlanga mamafa, o le tūla fono pe ala tau solia, i le aso ngafua asa unei le aso fitu o ke topa, i le whaailonga ina o le tausanga, taluona amata ina le taua i le Gaza Strip. Na talosanga leo leo i New South Wales, i le whaamasinonga sili le Supreme Court, e au maia se whaatonunga e whasa i nai sāwali te tee i le aso sāma le aso ngafua asa unei. Peita ina toe whaaui i tua e le mau te tee po o ilatou olo o whaamao pōpoina le sāwali. La lātou tā alosanga, mana whaali ai e le pālemia se te tenu South Wales, Chris Mintz, a whaa wawona whaia se sāwali te tee e le asonga fua. Olo na winga, o se sāwali solitu la whono, ona ele iai se leisene e whaatanga ina ai.
We remain, and I remain of the view, that it's hugely insensitive at best to hold a planned vigil or rally on that day, the 7th of October. Now, New South Wales police will be on site in massive numbers. There'll be an overwhelming police response on both Sunday and Monday in particular. And if, as we fear, the vigil becomes some kind of protest or march through the streets of Sydney, then police will be there to meet people who commit those acts.
Le Palamese Tete o New South Wales, Chris Minns. Ole a mata ituina fo ie leo leo, fua ale faala potopotonga a Hezbollah I Lebanona, o se faala potopotonga olo o sila sila iaile malo tele Australia nei, o se faala potopotonga terrorisi. Olo iepopo lenga ia a fianga ole maketi ole swau ui le lalolangi ona ole taua I le vao Israelu, maatunu u ole panona Palestina I sasae tutonu. Ua fola fola le palemi o Israelu Benjamin Netanyahu le taui e feangai ma Iran mailana o so fainga I pomu le ana fanaina anga I Israelu I le aso lua na tenei. E le ngata I popole ngai le fati teleina o se taua I sasae I totonu ai olo omalo si fo I popole nga I le si itanga I le tau o le swau ona onisio atonu u e ono a afia I se taua olo o pāmu mai ai le tele o le swa u olo o whaao ngā ina I le lalolangi. E lima pasene, le si itanga I le paelo Brent Crude Oil I le lua se fulmalfa I tūla wate enei. Ma na fesilingi ia e se tusitala le presidente o America Joe Biden, po ia I sona popolenga I le ono oso fa ia Israelu, ono o fuanga pāmu swa u a Iran.
We're in discussion of that. I think that would be a little anyway.
Na faalia foi se lapatainga po se fautuanga mai le presidente o America Joe Biden ia Israelu ina ia aua na ia sofa ia no fuanga o le malosi nukilia I le atunu u o Iran. Olo taua fie le Vatikana ta I o le Kalesia Katoliko Roma mo se fono tanga e atoa le masina e amatatu I le asolua le vaso taluai. E au fie I le au usufono ka tinale maisi suisini o le Kalesia mai atunu ue ova I le selau se fulu I le lalolangi. O le apalo ta ina I su isufono nisi o tu la fono faavae ma ia inga ta ua I le faafoina o le Kalesia Katoliko Roma I le lalolangi. Olo onaunau nisi olo tu leia le mau, mo le a iata tau ua tama itai, e avea I mapatele po onisi o tofinga mawurulunga o le Kalesia, ina ia talanoaina lea mau I le fono tanga. E pe ona saunua le fatonu sili o le Women's Ordination Conference, Kate McElwee, e iai le va I le tulanga o tina ma tama itai iona ponei, ma tiute olo ofo ina iai ele e Kalesia Katoliko Roma.
When I speak to women and our members around the world, they'll say, the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure. But I think for so many generations, women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries. And there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the Synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Kate McElwee, le fatunusili o le Women's Ordination Conference. Ua vala au le matanga aluenga o le soifua malolo I nei New South Wales, le New South Wales Health. I tangata e whaia o latou tui pui pui e lua mo le MPOX. Ona popo lenga I le si itanga o le awha I o tangata pesia, ma ono mana o mia, ona tonga fitia I whalemai. In New South Wales, ua moli ma wina se si itanga ma walunga I le fase lau tolu se fulu ma le tolu tangata pesia I le MPOX, talu mai le aso mua mua uni o le tausanga nei. O le case mua mua le MPOX, na faa maania I New South Wales I le lua fe lua se fulu ma le lua. O le MPOX se tele ina pesia I tane, la tau te faya fe usua inga maisi tane, a toa I tangata whainga luenga I fia usua inga whātau po o sex workers mā lātou paanga. O I lātou umanei e mawaina fua le vaccine mo le MPOX I le se tete o New South Wales. E pe ona whaalia e le New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant e matuata ua tele le whaia o tui pui pui e lua e tau fia I le pepesi o le MPOX I le se tete.
The schedule is a two-dose schedule. And whilst it isn't 100% in preventing MPOX transmission, we know that it has individual benefit and that those that are doubly vaccinated tend to have much milder disease. but we also know that it can actually prevent transmission.
The New South Wales Chief Health Officer, Dr. Kerry Chant.
Like, share, mafa'ali sa finangalo, muli-muli ile SBS Samoan ile Facebook.